segede, segede. Hendak minum, hendak minum. Taichi, taichi. Apa mina kuluma dewe, kuluma dewe, mina kuluma dewe. Chede, chede sasa, sikia mutswano.
Fagula na kabindi, mimi na uwe, oh baby. Nagoma penzi ke uwere, ni mato, tajeri. Memona vino na nipasho nono, na nusirinya, tasilala. Takila siku na kuwasa uwe, na gari ya mato, kuhendera. Penzi rakwako sifata kaheri, na nitonera, na angine. Nikipiga simu na nizinyira, minosimanya, chanzo ni noni baby. Atakala nikashamba ndaguza, baby nikuridhishe. Vipeni jangu josi marika, inakupa uwe. Baki na mimi baby, usinijimbire. Baki na mimi baby, usinijimbire baby. Wangu watienda katungula Sikiro bomu kukira kichwa Minutiwe utabaki kudangana Minda kalate baby
Yani yangu niriche katejewe
Minana siri mawe
Nalo hamidoso mimi yani
Minana siri mawe
Nikifo ya chopa kifuti uya kwangu baby
Kuna nisiri nyawe
Hata kala kuro penda washalao
Tayari kuifata di
Na fiha tunda rangu jejewe
Uwe poli musabibu Nikipiga moyoni mwangu Sweetie hati Niki uzu ndiwe jibu
Kisha were hula lingana na hiri huza tomana
Yani perfect kapolejo
Bakirani asenae
Hata ukini dileti
Kila nikifuga memories
Sipata picha kama rebewe Wire nimi oksijini fakwe Na wendiwe vitamin ye
Uzani henda taona Vikuro vieta toloka ye
Pata kumbine namba na kanyonge
Kumbani uwe unipaye puresha Segede, segede Henda fino, henda fino Taichi, taichi Amba, mina kuluma bewe Kuluma bewe, mina kuluma bewe Sikia utamu Tende, tende sasa
Kala kuro penda wa jalao
Ni tayari kuifata tii